akụba ga-ajọ ọgwụ ịkpaba aja ego maka na ezigbo ego na-etiwe ọgwụ ọgwụ a na-atụ Dangote fawea
akụba ga-ajọ ọgwụ Baba mbọtụ bajego, bajego na-eti gbajọgwụ ọmụọ, jukelenu nzọgwụ ye. Nzọgwụ lere ọgwụ n'ọgwụ n'enugwu si n'owere ile bụ ọgwụ ego. Aka ọbụla na-agwọ ọgwụ ego agwọ, ndị dibịa ka bụrụ ọgaranya. Nje 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 le ọkọcha, nta 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 rịọna. Ọgwụ ya ọsụ meki n'ogo dị kọmpenụ, say na village people do you. Him no get village people can draw. Obi Kuba now, him no get village people can draw. Joe is Aza, he no get village people can draw. Now send go a gun at you then, he no get village people can draw. Go follow good name mbochi. Nibanye tie mofo.
Ofo.
Everybody say ofo.
Ofo.
Oro ne kai kele go.
Ofo.
Oro no die 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 go.
Ofo.
Afanya forte go.
Ofo.
Oro no pan pole go.
Ofo.
Ibe di wakai kewe.
Ofo.
We go see better.
Ofo.
Onye na chua ni wada.
Ofo.
Onye na chua wada.
Pina Pina says she want to chop my money.
Pina Pina.
Pina Pina says she want to call my party.
Pina Pina.
Louisa says I'm a corner to the party.
Pina Pina.
Jaka for mama, Pina Kaje. Yeah. Baby, do find you. Turn your back. Take a smile. Umu fina kasi alat. Oshaka mufana jibanya. Ayo yo yo.
Lima yeti emo fo.
Ofo.
Ofo. Ofo.
Ofo.
Ofo. Ofo. Ofo. Ofo. Ofo.
Ofo.
Class mix.
FamousNigerMusic.com.